Indeed, it is Rise FM in 60 minutes. As I promised you that a bit later on in our conversation, we'll be then looking into the issues of Mkhondo local municipality as a result of this allegation of Councillor Vilakazi having crossed the floor. I'm yet again tracking my guest there, and I hope that they will join in the conversation to help me make sense of what is going on there. I'm tracking Ubabu, Ubus Mabuza, and as well as Fortune Mnisi. Those are the two guests I anticipate to have in conversation, having them led this particular exercise to appraise the municipality of some of the allegations they allege could have happened there in the municipality, and seem to be struggling there to get Ubabu Mnisi on the line, and I hope that both will definitely avail themselves for us to have this conversation. Let me try and see if both my guests are on the line.
To listen to your message.
Yeah, I think we have not gotten hold there of Ubabu Mnisi. That's only one person there I managed not to get hold of. As we progress in the conversation, I hope that he will give me an indication whether he is available or not. But in the interim, let me try and bring in Ubabu Mabuza. Ubabu Mabuza, good evening.
Yes, Bingelele Msakazi, kunjani?
Hayi, ngiyaphila kunjani, Mntomdala kuwe.
Hayi, siphilile baba.
Yeah. Let's talk about this particular exercise of these allegations that have since landed themselves within the Mpumalanga provincial legislature. Can you give us maybe your summation of where we are and how did we get here?
Msakazi, ngibingelele futhi igama uVusi Muzi Mabuza khona eMkhondo eWatch 14 umhlali wakhona. Lana Msakazi sikhuluma ngodaba, sake sakhuluma ngalo before khona la emsakazweni wakho. Lana sikhuluma ngodaba Msakazi oluthi ngo-2001 kwaba nama local elections abawaye khona. So siwumphakathi waseWatch 14 ngokuhlukumezeka sasihlukumezeke ngayo ngenhlakano zamapolitiki. Sakhetha ukuthi ake sibe nokhansela ozoyimela o-independent. So kwatholakala ukuthi kuyina obaba Vilakazi makwenziwa ama-processes. Ukhansela oyimele ongekho under inhlangano ethile kodwa oyimele. Sakhetha ubaba uWalter Vilakazi waba ukhansela. Siwumphakathi azange ayikhethe, wakhethwa yithi siwumphakathi. Sahambe sahamba kwathi ngo-2003 shouthi ubaba Vilakazi wayethathe nesinqumo ayedwa sokujoyina iqembu le-ANC. Kwakuyi-31 July 2003 lajoyina khona i-ANC. Size sakuthola loko kulo nyaka lona nathi masisuloko sihamba nje sesibona vele ukuthi soshintshile, sekunoshintsho oluningi elenzakalayo. Sokugqoka iy'kipa zakhe ze-ANC, sohamba nabantu be-ANC, asisa-understand, uyabona. Akabuye emphakathini awutshele ukuthi hayi yena usenenhlangano. Saye sakuthola loko sekudocumented ku-profile ye-ANC, besakhuluma ngayo nawe phambilini. Masithola ukuthi hayi ubaba sekajoyina i-ANC, sasesenza izaba ukuthi ake sixhumane nabaphathi bomasipala. Sixhumana no-speaker before siza kuwe but Musa before sasexhumene no-speaker. U-speaker wasitebisa ukuthi uzoyilandela le ndaba. Samnikeza i-petition yomphakathi ayiphuma emphakathini nathi sayi-availa ukuthi sikhona at any time uzosifonela sithole. Okunye esakwenza kuye u-speaker ukuthi wasayina ukuthi u-receiving i-petition yomphakathi. Ever since, okay, salandela u-speaker wangabuya kithi. Ever since sasexhumana nawe but Musa. Sakhuluma nawe sizama ukuthi mhlawumbe sizothola luphi usizo somphakathi waseWatch 14 ngoba siyithunywa nathi kulo mphakathi. Akusithi mhlawumbe esithi siyalwa, asilwi naye ubaba Vilakazi kodwa silo nento ayenza ukuthi yena wabe sicrossa ifloor. Okuwukuthi ngonyaka 2002 according to iNakhuzani legislative parliament yayibhala i-floor crossing, ayisekho, ayisenziwe. Yabona yayikhona before but after that ayisekho. So uma ngabe ucross ifloor kwakufuneka yena abuye kithi njengomphakathi waseWatch 14 owamkhetha as an independent councillor njengabantu bomphakathi asichazele ukuthi hayi ma-member omphakathi asibuyeleni ku-ANC noma asibeni ngamamembe e-ANC. Mina sengiyacrossa manje ngokhansela ngibuyela ku-ANC ngoba ngangiyimemba ye-ANC vele. Wavele wayijoyinela i-membership, wayivuselela i-membership ayedwa, waqhubeka kanjalo singazi lutho. Sayezikhani sithole then sithe masilandelela nabo speaker azange basisize umasipala akwazi usisize even kwanamuhla lokubhutmosa abantu abasilekelele salekelelwa yi-legislature ngoba iyo esiphendulile ngomhlaka 7 ephendulile ekhalazweni zomphakathi wasewatch14 saseyilegislature ephendulile kwamanje nakhona yasinika futhi yasashora ukuthi vele ukhansela ngokujoyina iqembu lezepolitiki elinye wadeclara iposition by that day ngokomthetho obekiwe okhona ilegislature leyo. Yes.
Yeah, very interesting. What then do you make of the position the legislature has taken? Now, they've said that, look, we've received your letter, and that to a larger extent, they say, look, even our legal team have looked into your matter, and we have now transferred these. In fact, they say the legal opinion concurred that the petition is correct to say that the independent candidate who joined the ANC created a vacancy at the council. And then they, at the later stage, directed that, look, this matter is now transferred to court staff for them to satisfy themselves and investigate and intervene. And following that, a report will be given back to council next Wednesday, the 19th of August. How confident are you maybe Limark asked it in this format, what sort of outcome are you envisaging from Coxter to arrive at, or what sort of outcome ideally would you like Coxter to arrive at, and what sort of punitive measures then do you think would be justified for the community of what 14 in Mkhondo?
Ngokwami nje msakazi nabanye ozwakethu esinabo mhlawumbe besihamba soloko singamalungu omphakathi ngalokhu thina sineqhole elikhulu ukuthi uNaguzane uCoxter kanye ne-legislature njengoba basebenzisa lokhu okufuna umphakathi and bazojabulisa umphakathi ngokuthi benze ubulungiswa. Into esiyifunayo thina somphakathi wasewatch 14 ubulungiswa, ukuthi sazi ukuthi vele lokhu akwenza ukhansela ku-wrong, sibone ama-by-election enza ezele. Siphinde simvotele ukhansela sesazi ukuthi usenhlanganweni ye-ANC, ngoba saphuma naye sazi usibone ukuthi cha, i-ANC awusizi ngalutho ewatch 14. Saphuma naye, uthe uma sajoyina yena wangasitshela. So thina manje sikulindele ukuthi uCoxter kanye ne-legislature ngalo mhlaka 19 basizela nento ephilayo ezojabulisa lo mphakathi, because bona phela bayithemba lethu lokugcina manje. And futhi thina siyathemba ukuthi sinalo futhi ithemba thina somphakathi wase-ward 14 ukuthi uCoxter uzoba in favor of umphakathi, ngoba abantu ababaluleke kakhulu umphakathi kunabasebenzi bomphakathi, kodwa umphakathi obalulekile.
Ngikhulume nospeaker ngaphambi kokuthi ngikhulume nawe. Uspeaker ungichazela ukuthi ubabuvilakazi kulamalanga akekho, ingathi usa attending to matters of health yakhe. Nithini kwabanye abathi your timing is insensitive ngoba ubabuvilakazi uphathekile kwamanje?
The timing is not ayikho insensitive baba. Timing i-right kakhulu, ngoba le matter kusiya manje, imeta endala uspeaker kanye nomasipala wethu uMkhondo obolokuyinyathela ungafuni ukuthi iphumele obala ngayo. Timing ibanjelwe yiba, ibanjelwe angayithi, ibanjelwe uCoxter, ibanjelwe ngamalungu omphakathi. Yena kahle kahle uspeaker angabaleki, ngoba kahle kahle uspeaker ukubaleka konke sesingama tactical Ndakuzana format akhe. Kunje. No, yena wahlulwa yini asekuqala ubavilekazi akhona nobavilekazi akhona emsakazweni ayiphendulela, wayesuloku abaleka uSpeaker. Thina esikulindele manje, silindele ukuthi umphakathi ulo uCoxter kanye ne-legislature basiphendule, basinike impendulo enhle ezofavor umphakathi. Siyazwelana nayo bavilakazi ukuthi uphathekile, unomkhuhlane, sonke uyasibamba umkhuhlane, bazizweleke futhi. Kodwa umphakathi akwazi ukuma usebenza komphakathi ngokuthi khona obanjwe umkhuhlane.
Mabuza siye lapho inkulumo yethu namhlanje. Ngizwile bathi Cox, in fact no, i-legislature yes, izeMkhondo.
Yes.
And then ngizwile bathi i-legislature yeza-ke kusasa izobe iseMkhondo kulamalanga lawa izonikeza i-feedback. Ingabe mhlambe lesiqalo eminaso lesi kuyoba ezinye iy'khalo enifuna i-legislature iphinde isheshe ibuye izona-addressa kizo na? Because kusasa I'm told ukuthi-ke kunama public engagements where i-legislature izoreporta back on what happened when they were there through taking legislature to the
yes. Cha, thina singajabula nje impela ukuthi lezi create iqale ngathi somphathwa se what 14 ngoba okwethu ekusinda impela uyabona kuhlungu ukuthi umphakathi wethu uhlale from 2003 from 2023 umphakathi wethu ubungana council uyabona futhi council belikhona beliholwa uyu speaker ngokungemthetho futhi akwazi lokho uyabona so kubhlungu lokho ngoba le mali lena akusimali yethu akusimali yakhe imali yomasipala elimasipala imali akuyona imali yakhe imali yomphakathi uyabona kubhlungu lokho ukuthi imali yomphakathi beyihamba ingaziwa ukuthi ihamba iyapi inayo speaker unecala kule nto le so singadlalisani ngayo uyabona ake sibe neqiniso nayo speaker beneqiniso no legislator ayifike beneqiniso ukuthi siyayethemba ke futhi lethini legislature ayifike neqiniso ukuthi siyazi ukuthi abanye be ANC sibasitshelile ukuthi hayi ngeke niphumelele kule nto lena wathi wathi sesiyilungisile ngaphambili uyabona siyakwazi lokho futhi sina sesenethemba futhi Musa angeke sicambe lamanga lawo sinethemba nakwanamuhla lokhu bese noba umlisa bedropheni ukhona we ANC ufike wasitshela wathi hayi bafana khuluka lento lo ngeke ziphumelele but sinethemba ukuthi ilegislature uCoxter bazosinceda kulolu daba ngiyabonga
ngoba kakhulu baba mabuza isikhathi sakho and baba umnisi ngiyabona uyangifonela akho ngixolisela umuntu omdala isikhathi sethu sesivukile kakhulu ngiyabonga kakhulu and thank you so much
for your time siyabonga futhi Musa siyabonga nakubalaleli bakho
yeah really appreciate you my brother 26